waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
hadalhayn ayaa sii kordhaysa ku saabsan soo jeedin ah in xogta shaqsiga ah iyo tan biometriga ee dadka Australia loo gudbinayo dalka Mareykanka, taas oo walaac xoogan ku abuurtay khubaro ku takhasustay qarsoodiga iyo amniga. Dalal kale oo heshiis fiisla'aan ah la leh Mareykanka ayaa miisaamaya inay ballaadhiyaan xog wadaagidda ay la leeyihiin Mareykanka. Australia se weli ma ay caddaynin waxa ay ka yeeli doonto. Warbixintan oo ay Sydney Lang oo SBS ka tirsanayn oo soo qortay ayaanu ku faahfaahinaynaa. Iyadoo ay weli ciidamada hay-adda magaceeda loo soo gaabiyo ICE ee Mareykanku ay qalqal ka wadaan wadooyinka kuna hubaysan yihiin qoryo iyo qalab dagaal, ayaa haddana waxaa intaa u dheer oo aan si fudud loo arki karin oo ay adeegsadaan hub kale. Qalabka dagaalka ee muuqda waxaa ku lammaan tiknoolojiyada kala duwan oo kale oo loogu talagalay inay ICE ku raadiso kulana socoto dadka ay bartilmaameedsanayso. Hay-addan ICE waxa ay leedahay miisaaniyad ka weyn inta badan ciidamada adduunka, waxay kale oo heli karaan qalab biometric casri ah iyada oo islamarkaana xeerarka ay raacaan ay yihiin kuwa dabacsan oo u janjeera dhinacooda. Hadda warar ayaa soo baxaya sheegaya in laga yaabo inay Australia wadahadallo kula jirto Mareykanka si loola wadaago xogta biometriga ee dadka Australia iyo macluumaad kale, lana gaarsiiyo hay-ad ay ka mid tahay ICE. Tess Rooney waa bare jaamacadeed oo ku takhasustay AI-da iyo maamulidda xogta, kana tirsan jaamacadda University of Canberra.
Biometric traits are tied to the body. They cannot realistically be replaced. So unlike a credit card or password, once that's compromised, it can be changed. Biometrics sit within...
Astaamaha biometrigu waxay si toos ah ula xiriiraan jirka qofka. Si dhab ah looma bedeli karo, haddii la jabsadana looma bedeli karo sida kaarka bangiga iyo kelmadda afgarashada. Biometrigu waa xog laga ururiyo jirkaaga. Qaar ka mid ah xogtana waxaa sidoo kale laga ogaan karaa xog caafimaad, astaamo hidde-side ah, qiyaaso ku saabsan jinsiyad ama asal qowmiyadeed, naafo, mararka qaarkoodna xataa xaaladda shucuureed ee qofka. Sida awgeed ayay u tahay xog aad xasaasi u ah, ayay tiri. Australia gudaheeda, marka uu qof u safro dibadda ama marka uu qof qalaad soo gelayo dalka, xogta biometrigooda waxaa ururiya waaxda arrimaha gudaha ee la yiraahdo Department of Home Affairs. Horey uma ay jirin heshiisyo xog wadaaga oo u dhexeeya Australia iyo Mareykanka. Dadka Australia ahina ama Australiyaanka ahina hadda waxay Mareykanka ugu safri karaan fiisa la'aan. Waagii horena xogaha biometriga waxaa loo wadaagi jiray oo keliya duruufo gaar ah. Sherwin Nurian waa qareen Mareykan oo ku takhasusay socdaalka, ahna madaxa shirkad qareen oo la yiraahdo Globalized.
It's certainly concerning. It's seems to be in the negotiation stage at the moment. We're not sure exactly how far along the negotiations might be between Australia and the US.
Runtii waa mid walaac leh. Waxay u muuqataa inay weli ku jirto marxaladda wadahadallada. Ma ogi sida ay wadahadallada Mareykanka iyo Australia u dhexeeya ay u socdaan, laakiin waa muhiim in la ogaado inuu xeer xog wadaag ay horeyba u jiray oo u dhexeeya dowladda Australia iyo tan Mareykanka. Ma aha oo keliya heerka Five Eyes la yiraahdo halkaas oo xog sirdoonah lagu wadaago, balse sidoo kale waxaa jira xog gaar ah oo ku saabsan dad gaar ah oo Australian ah oo lala wadaaga Mareykanka socdaalka iyo dal beddelashadooda awgood. Sannadkii 2022, madaxweynihii Mareykanka ee xilliga Joe Biden ayaa ku dhawaaqay in dal kasta oo ka mid noqonaya barnaamijka fiisa la'aanta waa Visa Waiver Programka kan la yiraahdo uu ku qasban yahay inuu ogolaado waxa loo yaqaano Enhanced Border Security Partnership, loona soo gaabiyo EPSP, kaas oo u ogolaanaya waaxda amniga gudaha ee Mareykanka in ay ka kaluumaystaan xogta biometriga iyo aqoonsiga dalalka kale. Heshiiskan ayaa la filayaa inuu noqdo mid qasab ah marka la gaaro 13ka bisha December ee sanadkan 2026-ka, iyadoo xukuumadda Trump ay sii ballaarisay baaxadda heshiiska sanadkii 2025-kii. Australia ayaa la filayaa inay khasab ku noqoto inay heshiiska la gasho Mareykanka si ay uga mid noqoto 40 dal ee Mareykanku ka dhaafay fiisaha. Balse Australia weli ma ay shaacinin inay wadahadal rasmi ah u socdaan iyaga iyo Mareykanka. Tess Rooney, haweeneydan la yiraahdaa, waxa ay sheegtay inuu heshiiskan keeni karo in xogta shakhsiyadeed ee dad aan weligood xataa ku fikirin inay aadaan Mareykanka lagu daro kaydadka xogta ee dowladda Mareykanka iyo hay'adaha ay ka mid tahay ICE.
It could also potentially encompass all Australians in these databases, and that's quite different from existing data sharing relationships under Migration 5, which is our framework for international data sharing.
Waxaa sidoo kale macquula in dhammaan dadka Australia lagu daro kaydka xogta, taas oo aad uga duwan hababka xog wadaaga ah ee hadda jira, sida Migration 5 kan la yiraahdo oo ah nidaamkeenna xog wadaagta caalamiga ah, sidoo kalena ka duwan qaababkeenna sharci fulinta. Dabcan xogtani waxaynu la wadaagnaa saaxiibadeenna 5 Eyes, laakiin aad bay u xadidan tahay waxayna ku kooban tahay xaalada gaar ah, ayay tiri. Haddaba su'aasha la isweydiin karaa waxay tahay, maxay tahay xogta uu Mareykanku rabo in uu helo? Maxayse u rabaan Mareykanku dadka dalkooda u socdaalaya? Waxa ay ka rabaan xog ballaaran oo biometric ah oo ay ku jirto xogta DNA-du. Waxa intaa u sii dheer inay qofka waddankooda gelaya uga baahan yihiin inuu bixiyo 5 sanadood oo taariikh baraha bulshada ah, faahfaahin 5 sano iyadana ah oo ku saabsan xiriiradiisa shakhsiyadeed iyo kuwa shaqo, xog faahfaahsan oo ku saabsan xubnaha qoyskooda, iyo xitaa IP-ga ama adreska kombyuutarka ay sawirada ka soo geliyeen, iyo macluumaadka kale ee ku qarsoon sawirada ee la yiraahdo metadata.
While the official justification for the EBSP is pre-travel vetting, the reality is that once Australian biometric data is in US systems, it becomes accessible.
Inkasta oo sababta rasmiga ah ee EBSP ay tahay hubin amni ka hor safarka, haddana xaqiiqadu waa in marka xogta biometriga ee Australia ay gasho nidaamyada Mareykanka, ay noqonayso mid loo adeegsan karo ujeedooyin sharci fulin oo aad uga ballaaran ammaan keliya, waana mid walaac weyn leh. Maamulka Trump waxa uu si weyn u ballaariyay awoodda iyo howlaha ICE iyo kuwa xuduudahaba, taasina waxay keeni kartaa in ilaalinta sharciga iyo xuquuqda Australia iyo Mareykanka labadoodaba laga leexdo ama la hareer maro. Inkastoo la yiraahdo xogta waxaa loo isticmaalayaa keliya hubinta qofka safarka ka hor, xaqiiqadu waa marka xogta biometriga Australianku ay gasho nidaamka Mareykanka, waxaa loo adeegsan karaa ujeedooyin kale oo badan oo sharci fulina, ayay tiri. Isbeddelkani waxa uu saameynayaa dadka u qalma barnaamijka fiisa dhaafka ee ESTA la yiraahdo, kaasoo ah in muwaadiniinta 42 dal ay 9 maalmood dalka Mareykanka ku joogi karaan fiisa la'aan, balse ay khasab ku tahay inay marka hore soo qaataan ogolaansho elektronik ah. Waxaa haddaba laga yaabaa inaad istiraahdo, adigu Mareykankaba uma socotid oo xogtaadu waa ammaan, laakiin waxaa suurtagal ah in xogta dhammaan dadka Australia lagu daro heshiiska, sidaana ay xogtaadu ku gasho gacan kale oo aan ahayn tan Australia. Tess Rooney waxay leedahay tani waa mid ay tahay in qof kasta ka welwelo.
From a privacy law perspective, the most significant concern is that they lack that legal authority. There's no proportionality, there's no transparency, there's no individual safeguards. That also implies that there is...
Marka laga eego dhinaca sharciga qarsoodiga waa privacy law, dhibka ugu weyni waa in aanay jirin awood sharci oo cad oo u ogolaanaysa xogtan ballaaran in la ururiyo ama la wadaago. Ma jirto isu dheelitirnaan xog aad u badan ayaa la qaadanayaa marka loo eego ujeedada la sheegayo. Dadka si cad looguma sheegayo waxa xogtooda lagu sameynayo, qofku ma laha xuquuq uu ku difaaco ama ku xakameeyo xogtiisa. Intaa waxaa dheer, waxaa loo ekeysiinayaa inay xogtu ammaan tahay, laakiin xaqiiqdu waa in kaydadka xogta la jabsan karo, ayay tidhi. Haddii ay dowladda Australia ogolaato heshiiskan xog wadaaga, isla markaana aad qorshaysanayso safar Mareykanka ah, Mr. Nurian waxa uu leeyahay guusha safarkaaga hubanti la'aan ayaa ku gadaaman.
The risk is to travelers who may be planning, for example, holidays to the US at considerable cost to themselves, and then something pops up when they go to apply for that ESTA.
Khatartu waxay ku dhacaysaa dadka safar u qorsheysanaya Mareykanka. Qofku lacag badan ayuu gelin karaa safarka, laakiin marka uu codsado ESTA, wax aanay horey u shareysan ayaa ka soo boodi kara kaydadka. Lama oga xogta ay raadinayaan inay tahay aragtiyo siyaasadeed, dembiyo keliya, ama laysaska socdaalka iyo wixii la mid ah. Haddii wax soo baxaan, ESTA waa la diidi karaa. Marka qofku wuxuu ku qasbanaanayaa inuu dalbado fiise, taasina waxay keenaysaa waqti dheer, hubanti la'aan badan, iyo khatar ah in safarkiiba gebi ahaanba baaqdo, ayuu yidhi. Midowga Yurub weli wadahadallo ayuu kula jiraa xukuumadda Trump ku saabsan arrintan, laakiin waxaa weli aan la ogeyn mowqifka rasmiga ah ee dowladda Australia. Dadka wax falanqeeya ayaa waaxda Department of Home Affairs ugu baaqay inay caddayn dheeraada ka bixiso barnaamijkan laga yaabo in xogta dadka Australia lagu bixiyo. Tess Roonina waxay leedahay xogta iyo qarsoodiga dadka Australia waxaa mas-uul ka ah dowladda Australia, xataa haddii aanay si toos ah u maamulin.
Under the Privacy Act, unless a clear exemption applies, the Australian government remains accountable for how those US agencies choose to use that data. And the big problem is
sida uu qabo sharciga qarsoodiga ee Australia, haddii aan si cad looga reebin, dowladda Australia ayaa weli mas-uul ka ah sida ay hay-adaha Mareykanku u adeegsanayaan xogtaas, laakiin dhibku waa in marka ay xogtaasi gasho nidaamyada Mareykanka, aan la xakamayn karin sida loo isticmaalayo. Qofka xogta iska lahi ma laha awood uu ku xakameeyo isticmaalkaas. Xataa sharciga Privacy Act laftiisu ma samayn karo xakamayn dhab ah marka xogtu ka baxdo dalka, sidaa darteed waa arrin halis ah oo qof walba quseysa, ayay tiri. Warbixintan oo ay Sydney Lang oo SBS ka tirsanay noo soo qortayna intaasay ku dhantahay. SBS waxay la xidhiidhay Department of Home Affairs si ay uga jawaabto su'aasha ku saabsan inay wadahadallo u socdaan Australia iyo Mareykanka, balse wax jawaab lagama helin ka hor intii aan la daabicin warbixintan.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.